kaseera we nayimba nga nokka mu kibiina n'obuli abalwadde. Zikyukira ebiseera we nabeerera mukwano gwo nga twogera. Nze yatandika eby'okusiika waweerezanga n'obubaka olaga ntyo misinga. Nze yakoowa gwe tewankoowa ne bwe nalwala kyusi wajja okundaba. Olwakulabako ne mpona sikyukira ebiseera ebyo. Sali wakulwa kukomawo naye amalala n'obusente bye nali nfunye byampagera n'amaliriza ndi ku ttaka. Bisinga omukwano gwogwo, bisinga okubeera mu kubeera wogwo, bisinga ekifuba ky'omugenda gwanga n'enfuna okuwumula. Kati nzize onaga ekisa kyo Mukama, nzize napalira emisege gyanjo zayiza Mukama, nzize onaga ekisa kyo Mukama, nzize napalira emisege gyanjo zayiza. Jubukiza yanfera buyayina abazungu beyali ayina yangamba nze nfube nfune fiza natunda bye nina n'okuyimba ne nkuvaako. Era bwentyo we natandika natandika mpola mpola okuva ku mula mwana buli kwe wasindika namufumanga gwe tewakoowa kumpolereza wanyumyangako ne mu mikwano gyo nti mu baana bo nze ffe babitiwo n'otafaana ku mirundi gye nakwegaana. Ebyakidaza bintamye kati nzize
Since you say